buso bakho bule bathi lilanga liphuma ngasentshona kodwa imbali nesikhuni yathunga lifuna ukuyikhusela kodwa yandikhube ngathi ndiyaphoswa liphinde ndibuyiswe ngaba inhliziyo ya iyandishekisa intombi yami enesono ngamthanda kodwa wayengomnye ngoba ndiyaloba kodwa ndiyazibuza kufuneka ndenze njani intombi yami enesono ngamthanda kodwa
Don't be a menace, oh no. I'm tired, oh no.